Sarakasi mingi mtoto acrobatic, mwendo kubonyeza kitu automatic. Verified girl nampa ma blow tick, so sweet girl napiga ma hat trick. Hey, nakula kismati, hey, nasona kismati, hey, nisona manoti, vile mini goti, sino mamli noti. Watoto watoki, hapa misingoki, rudi ukajikoki, sino mamli noti. Hey, mina mama no pee, you know how we do this.
She's so fine. Number one kwa chati, she's one in a million. Mrembo wangu zawadi, she's one in a million. One in a million. One in a million. One in a million.
Kaa kwa kutulia se, ashanilewa, nishamwelewa. So kaa kwa kutulia se, ashanilewa, nishamwelewa. Kaa kwa kutulia se, ashanilewa, nishamwelewa. So kaa kwa kutulia se.
It's about to be a party. It's about to be a party. I'm about to be your zaddy. I'm about to be your zaddy. You're my kryptonite, tanzanite. Shorty usinifichie white. Won't you come over to my kryptonite? I'm gonna show you how the future like. You're my kryptonite, tanzanite. Shorty usinifichie white. Won't you come over to my kryptonite? I'm gonna show you what the future
she's
like.
She's so fine.
Number one kwa chati, she's one in a million. Mrembo wangu zawadi, she's one in a million. One in a million. One in a million. One in a million.
Kaa kwa kutulia si. Wanasema kila kitu kwa kiasi, ila wewe mina kula mpaka basi. Walisema mapenzi kiti cha basi, basi minisha nunua hili basi. That's it, classy. Nasty shorty, you knock me down. Wala sikubishana, mikono juu mama sitobishana. Sitaki kuonekana, nifiche juu sitaki patikana. Hey, maradhi yako juu sana, jona mini pate unafuma. Hey, maradhi yako juu sana, mana I mean.
She's so fine. Number one kwa chati, she's one in a million. Mrembo wangu zawadi, she's one in a million. One in a million. One in a million. One in a million.
Kaa kwa kutulia se, ashanilewa, nishamwelewa. So kaa kwa kutulia se, ashanilewa, nishamwelewa. Kaa kwa kutulia se, ashanilewa, nishamwelewa. So kaa kwa kutulia se.
You know, 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 oh.
Hey, she know, she know, she know, she know, she know. She know, she know, she know, she know, she know.